yande joy no wittodi emin ta chapande tati nani habaruji menni e fulfulde dimit ummu umar janganta der ko e kibaruji menni jandarmaabe gadobe golle hadde mayo ni be departement gaya kenga be nangi kulle gonde no wittidi noni der gurka don do der wuro sandi tunga fi durngol ni no tawra e sadarmaaji kewdi der region mo agades on kibam fama ka horejo fedde durube leydi agades fantinta der yewtin men pindinol ni min jaham bilma to nokkuto himbe bara ko e mabbe itta illa ko boyno der tarik tokko mo nappirtol halaaji der kibaruji men fedde de nations unies ni hawjine e fi hakkeji himbe der leydi ni cher hande subana ni der gallu nyemay be gadi kawral kawral lawal didabol non ni ko golle lebbi jeego do keptol ano golle hakkeji himbe e hakkeji ko fi balla ko leydi duniya non ni ko golle mun non ni wada go e lewru janvier yaago waranje go lewru mars itane e no gay e tati de golle je wattana region difa doso maradi tilabiri nani famaka bi ni Omer ke biwu kalame horejo bi ni fedde H2H ni o bangere Niger o fantini jadimi Rafik Tahir
HCDH limtana boytali himbe keme jo e las jeneo e kade nduni fa hande hawtidade rafi do tanade labi chakale lede daranade hakke bibbe adama dimma mabbe odu beydo rake do dimma mo rawani on enda hemre mum fu chapande joyi e ko deki be hakke mum en jaba limtawe beedu fu no himbe non e kana kabbinibe himbe chapande jeegom e joyo kan en yonkiji mum en itta himbe keme dido e chapande na e tatu diwtabe dillida chapande joyo e jeegom ko labbe golle hirnyere joyo be dum yan hemu en orde pelle bombe wombe no kippito cakantaraje de enden gadi dum rafike jaron hakkilo fukkimo godu fa handen memi hakki sukabe jangirde lokkol handen keme jeetati e chapande jeddi e tati kan en mabba garuje kasu nokkuje gondu uddabe dubbe tawa wombe no kedi ciardani certaines prisons
ibe duudi ni himbe perobe der wuro illela wuro Nigeria wondugo kerol e wuro konni don do ko waddi dum woni diwtol gol himbe bibbe bombe wonno gadana be non ni nyande fu waddi ni be peri be gari kawra bangere wonde der wuro konni non ni nani fama ka wobbe kalni jadimin Asman Musa Arzika
Ladina shiya eta
de
gira
alangal o wurti to hoje bi ko debbo yarude der wuro wi'e tengo golbe yo ala wadi be kewto e maton wi demo ko be nani kanko no watto dira ko enimbe to be gonde tafa haldude don no be mbarimo be jejiti wartude der wuro don fellude malfaaji dun do hulgini nimbe ndoggi kambe koreji makko be dum metti dum wodi baajom modogay fu no wodi anniya
magana gaskiya
mu en daki minen bibbe cuudi tatino bibbe amen minyiraabe amen gorraabe amen minyiraabe gorraabe amen esiraabe amen nalwiraabe amen min fu menen chapande tatu e jeego onon to men gi to men ciuto dun tilsunon ko men dillo gamme anna dume woni anniya mabbe kanjun saabi men dillo ko men elata ni woni hebude jonde jam
ko hata mudde mu sama zamallahi
Keng alkamisa leydi Niger ni jabbi taki non ni hano jabbe hijjore hitane hikka non ni alhaji be arambe be non kambe ngari kengan do der gallu nyume company Ethiopian Airlines non ni kan waddi alhaji be kambe kemi do e chapande jeego e jeddi non der lawol gotol golni company Max Air ni no fuddan waddugo alhaji be sappo e jina lewru ji non ni non fa hanka sem bien ni hano company Mofli Next Kando Flinas Kando no gay lewru ji no wadda himbe mo Nonno ni de lawol gotol gol ni har ko ciwata habaruji din Alla e diyam duddan to badan nonni e hendu dudun ko wada nonni ko wodi sembe nonni ko wada jiddire wittine der wuro zender waddi kala suuji bi enni lokkol chami hano der jangirde lokkol nonni bi enni on wala kala suuji tati kan chami kenga mer mawdo mo wuro zender ni yahi ton gan holla mette berna mun nani bi enni ko mer on Abdurrahim Balarabe o fontini jadi min Ali Keita
Nous sommes des
Mais on m'a que y'a de der jangirde l'école gote misali jangirde vitende on fala wuro rerelewa der arrondissement joyab on dum du tawa kenana e waddude ballagaaji amin harto nyibdiji don kanjum woni nyibitaade l'ecoloji din do yaade chaka lebbi didi heba tabe sukabe jangobe to jodo e leedi jangude mane to be umme wattede der l'ecoli be gare no nyibdiji no gado tede der jangirde l'école d'info
smart scolaire
e kap sahel ni waɗi kawral mun alarba nder wuro Doso ɗum ɗo gam waddugo moƴƴinol non ni dow waddugo hano dabarjeji lobbi dow fi joɗɗingo laabi denaku nder leydi non ni nani famaka kaka Abdoulaye Kawjiɗo fi denaku nder leydi ni o fantini jaadimi Aussi Abdourahmane.
L'objet de la mission
kor jahanga ngal tawa kenana e moƴƴinde hollude sigila ndenagu nder reedu leydi on ko laawal ɗiɗaɓal mo duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi yahde duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e jeegom. Ɗum du dartanana e famtinde ɓe juuɗe mum tawa nder fi on ɓen fuu ɗume tawa nder dabareji ndenagu nder reedu leydi. Tawi du min jiɗana mo hen noon fuu heɓa nawtorade e mum. Arande fuu min jiɗana ardiɓe hawsu nokkuje ɗen misali kawrital pelle jinganoje hakkeji ɓiɓɓe leydi laamiɓe fina tawa les région Doso on fuu naata hen nder filla majji.
Exact.
Kegal jandar maɓe gomɓe dow maayo ni gaye non ni ɓe nangi kulle gon nder wuro Sandi Tunga dow daane maayo non ni ɗo leydi Niger non ni ɓe nangi ni hano gude gonɗe no bittide nder guyka non ni kompileji gaɗoji 3,395 non ni ko ƴuuda leydi Nigeria kartoŋiji joyi non ni ko siro hano safarigi non ni kolbaji 2,000 non ni ɗi safarigi non ɗi yerdaraka non ni ɗum ɗo ni fa hankasen har ko ƴewata hano fi o nani fama mawɗo ano birgade gendarmerie gaya adjoint chef Issa Hashumi o hokki jaadimin Fadel Alou Fama.
Gaɗa min nani habaru maɓɓe sey min ummi warde siire ton e nder ni Sandi Tunga kenga alkamisa ar yamde sappo subaka. Nden min kolliri alama himɓe no tawa dow motoje no gara warde. Sey min takki min gaɗi koye amin hano jeyaɓe e siire de e nden. Min naati jama'are ɗen min gi'i ɓe jippini are ɗen jon en lanaji ndiyan du no kargi adude dingal maɓɓe gala e nden dillida. Sey min bangi he maɓɓe gude 3,395 kam min nangi safare pharmacie wiyetede Asimox cartoji mum joyi carto fudu paali 2,000 tawa nder mum kam fuu e safare gondu min nangi ɗum nder taggere gon. Wujja nannude are ɗe du laawol e dabare gotol gol enden kanni wonano nawtori. Jon en motoje adawa are ɗe enden gadda jippina jon en lanaji ndiyam ɓe du ada kan en du jawtina. Saydu to ɗum watti hakkillo de hana noon neɗɗo wawa hi'ude ɓe sako famana
ɗum.
Fi duranɗe nder région mo Agadesno no tawra saɗarmaji kewɗi ko woni no faddo jaaki yeeso mum noon ni ka woni ko hoorejo fedde duroɓe leydi Niger noon ni ɓangguere Agades Oumarou Helli o fantini jaadimin Moussa Mamman.
Kulle joyi wonno torra filla durgol ɗo nder région Agades. Arande fuu campagne ji basoji arduki leydi ndin laatiɗi no tawa nder nokkuje durduɗe ɗen fuu illa iraser fa yottade tadres. Ɗiɗaɓel ngel fi wonƴi tagol bakaji gan ley duuɓi bittiɗi ɗi toɓo wala no ɗuuɗa sanne. Tataɓel ngel ballaga gomnanti e walloɓe mum laatika no ɓooya fande mum warde wartugon sayi ɗum toɓe ko fuɗɗa warde. Kungal joyoɓel ngel kam woni dabbaji régioji ɗi to yencoji warde fa ingal ñamde genal tawangal nder région Agadez. No wodi fe dabbaji joji nder leydi Mali warde ɗom. Joɓel ngel kam woni filla duroɓe gamɓe hoɗa fande maɓɓe ummade dabbaji ɗin tufatake natal maɓɓe du dabbaji maɓɓe tufatake. Ɗum ɗon fu no jaccanimi.
Komiti hawjine e sigila batu nibin e ko darjinde ñañuɓe noon nder golle maɓɓe noon ni ko inditira tarma mumum. Ɓe leydi Niger ni hannde ni ɓe gaɗi kawral toɓe kawri hokkoɓe habaruji gam hokkugo fama dow batu muɓe gaɗata jango 15 lewru juillet nder palais de congrès de Galluñemey. Dow laawol gotol gol ni batu laawol ɗiɗaɓol gol ni nani famaka Abdourachid Sanda Maiga hoorejo bi en ni hano ɗum fi o ni o fantini jaadimin Samira Roafi.
Ko fero ɗiɗi laawol hikkagol enden fannu sigila on enden waɗira ɗum du woni ko himɓe paamayi haɓɓiko e maɓɓe. Tarmamuji garanɗi batu gu enden hikka hana joni gonano sigila. Tarmamuji ɓoyɗi noon fannuji noon garanɗi kolla ko kan en gaɗi ƴewtintoɓe ɓe enden du tawi ko darude fannu oye ɓuri bandu. No wodi ɗu ni fa hande laaɓi ɗi domum ƴewtintoɓe ɓe enden tugoto gollal hitane gaɗagal gal domum ƴewtina ki enden waɗati barjari ɗi enden hokke. Minen min darata ko jomum na campagne mum waɗi duuɓi bittiɗi. Tarma mum dor odu barjari kangedi barjari mawni non wattani caka ɓe cuɓa nder fannuji mum en. Yeeso jama are du ɗum waɗata jama are de du kanje suɓade mo hani heɓude barjari ɗi en.
Nder fi lattol balni ko jaaki yeeso kupmo leyɗe duniya ko wonno sigile ni nder poɗol kuɗol gaɗagol leydi Niger ni no mbi'en ni fottida leydi Maroc noon ni ko tawa nder groupe A. Nder sigila tefol kupu leyɗe duniya ko watti duuɓi ñaɗiɗi e nogay e jeego o ko waɗa mbi'en ni kenga alkamisa ɗon do sappo e tati lewru juillet ton Abidjan. Fedde menani tawa kanani nder groupe A noon ni hawtade e mbi'en ni leydi Tanzanie, Maroc, Érythrée e Congo e mbi'en ni Zambie noon ni. Nder lawol gotol gol ni fedde latuɓe bal noon ni ɓe ɓuray duuɓi nogay naɓe jottaki duuɓi nogay ɓe leydi Niger ni ittama nder latol bal ko tefol coupe mbi'en ni il faut wa noon ni be ton Abidjan du eɗiɗi e nogay e tati kenga ni nder lawol gotol gol ni latol bal gaɗagol leydi Niger e Burkina noon ni leydi Niger jalama gattanɗe ɗiɗi e ɓolum. Nder yewtunen pindinon ni hande min jahatana ton en bilma nokku indirani ko e himɓe baraɓe noon ni no nokku to tarik ko woni kiloji ɗiɗi e hoore huɗo mbi'en ni wuro bilma noon ni nokku no to mbi'en iideni juulete ɗon himɓe bara ɗum ɗo waɗa kana hitani 1906 e ko dekki e mun nonni ngam fama heɓo dow tarik mbi'en nokkure de nani ko jaadimin ciari Cheikou Abba Bankada waddani min.
Seno ko e to nimɓe nde mbarano nokkure noon to julde edeni watte ɗum du alsilameɓe kamɓe woni ko mbara ɗon ñande julde edeni illa nder arnu sappo e jeeɗaɓo. Abari ko cheminen maire bilma nani ko fammini dow mum.
C'est-à-dire un petit plateau, petite
colline. Nabi en wamde famarde gonno de dom har barnu sappo e jeegom yaade sappo e jeddi himbe hubere bilma wakkam bara ko be bara dum du be tawa kana e juula idi layya hitane de enda tariki majjundu no fille no wodi du fa hande lara buube lumotobe wakkam bindube tariki o enden disi tuba kobe wakkati tawrano ardangal leydi Niger ka endu bindi tariki o enden himbe leydi Bagrimi biyeteɓe Bulala ka en bari himɓe bilma ɓe enden ngam yoɓitade hannden himɓe Bagrimi ɓeedu no tawa caka Tchad, Centrafrique e leydi Soudan tubakoɓe wakkam mum ka en indiri nokkure de enden but o cran an piɗol caka hoore duuɓe bittiɗi ɗidu ko e himɓe ɓe enden e gi'e mumen no gi'e ko e gom no moraɗe juuɗe e koyɗe himɓe gom no tawra alhinna gi'e ɓalli du rewɓe worɓe e cukaɓe noon tawa ton enden woɓɓe maɓɓe ɓalli mumen moɓa law lawno hendu handen kan wonno urta gi'e ɗe enda
Peter O'Cran
waru hore gaɗaɗo o do ne leñol biitegol Bulala noon kamɓe gaari yoftanade bandiraɓe mu'en ɓe ɓiɓɓe wuuro bilma mbarno illu ndem Aze Atman janguino jippiɗo golle nani ko wi
ngam yoɓitade waɗi barol gol enden waɗa Bulala leñol gol enden ni jeyagol leydi Bagrimi no mila noon ko himɓe mumen himɓe bilma kan en gari bariɓe ñande julɗe du himɓe bilma ɓe enden tawa no juula julɗe iidi koɓe bara.
Ɗo min dannanto on habaruji e fulfulde amma jaɓitoɗon habaruji e hawsankore ko Moutari Mahamadou yottintomo gaɗa habaruji ɗin fuu kettinoɗon Battu Joɗa Kale mo Nafisa Adamu Sirfo yottinta nonnoon dota jeggite mbi'en ni dow sigila mo studio kala nguku dow 3:35 kirtento jam hirti.
Kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol dow 3:35 ko RTL noddon laabi joyi on joɓata feybuɗu so ɗum ƴarake laabi joyi nden joɓato buuɗi 3 e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum dow Play Store.